studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde hollitinde wi nyalawma hande alkamis sare tati lewru mars hitande 2016 jena yande soki do studio tamani min tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do yumar waygalo on kompetito wi do wonno sari yefabe je wakkati jono jukkoje kande wadede fewde kanko non dirtet ahmed el faki keldo janale wal yabe to tumbu toli tawede o do sari nabama fa balde chapande jeegom kase do won hollitinde wi do e lebbi didi be ngaram be jewto wakkati jono jukkoje o han jukkede kala ko golluda fu dañan biibe maado wonti en gonga kanko el faki o wakkati jono avocat ga makko be kolliti wi deedo janale o bonnay defe o mudintin do jaati no o hollitir wiide kanko el faki o do o wi deedo janale kanko hor makko haybude tan wakkati jono o wono no balé communauté hakkeji bibbe adama en gonde le leydi meden diibe jehino faato ala heto wonde sarede tolle majjumbe kolitiwide ahmed el fakki be kaaja wakkati jono jukkoje makko de beedo sabi de sa jewinde be gonno le sa haleedi meden diibe ngadi tom bonandaji kewdi fewde e robe kanyi sukabe ñaw kelodo daade mobe noddirta minage to hulitamede wakkati jono yamale dum won le laamu wele se bugu o nokko noddirteedo jala koro jimbutumo hulitamede won le laamu kati o do ñaw yamaton le majjundube bi ko yaati yimbe el jeegom keddiki le hen wakkati jono yimbe el gombe tombe be kayfi hon doktorobe gombe tombe hulitindi wid en kuccene o do ñaw hore sekirab di won non sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah mo don e hedade litinde wiide dum wono sarade kanko noddirte el faki o do seriya timmi fa nokko noddirte ala he wakkati jono procureur mo noddirte fatou ben souda o holliti wiide kanko el faki o sa ƴewi kanko jaati ardi wakkati de janale wal yaabe de bonnete to tumbuto hitane 2012 fa keben famtade kede mohammadou samaseku
wakkati de golleji kollitoji daliliji kebaadi ana hajjana sarriya o procureur fatou ben souda holliti wiide dayanko wada bangal bonandaji fewde e finatoji gundi do inde adnar allandu avocatji ahmed al faki almadi kolliti wiide minitaji chapan tati tan be kaja bangal jabade procureur o be kolliti wiide dum be jabali kala ko neddo mabbe happira be landini be dun fa gasi maître jean louis gilisen kolliti wiide cikkitaado o yo hakkilante non o neddo janguddo ngadano hakkille hakkeji himbeele fa ha e lay hala maître jean louis gilisen ahmed al faki almadi kolliti wiide wana kaburuji di bonna yo dongal ngodi do majji chamina kenyen e lay jama woni ko be tili juge ncpi be badde chapan de jagom jogi bangal yamirde sarja ahmed al faki al madi o wade ma wasa wadede fadde den cikkitaado o e avocatji mudun ana domiribe delidaji tekkudi jeddoji di procureur di
kala ko golluda fu dañam biido ma ar wonti e gonga jaati kanko el faki o wakkati jono avocat ga makko be kollitiwide wala fu ko golli ko boni be kollitiwide woni janale wal yaabe gonde to tumbuto de o helno de do ardino so helade hulitawede wakkati jono kanko kaybudo de tan no avocat ga makko be kollitiwide kede kanko noddete maître jean louis silence o ko halido hen do faccitan mohammadou samaseku
il ne s'agit pas
dum wana kabaru bonude misidaji non abadan fayde wotere sifa bonude misidaji memaka fay janale de be dum labana goto fuf cuudi janale woni ko sammina dum ne wana bonanda non yo ittude dongal do janale waliyabe non helude cuudi e bonude janale waliyabe ana certifa sanne al faki al madi jaati holiti wiide yo dum haybude janale de non tiagal mudum dum holiti wiide ko woni le kabruudi jaati memaka
kanko e balé communauté hakkeji bibbe adama en gonde le leydi meden dibe kala e hala woto wakkati joni o balé communauté hakkeji bibbe adama en gonde le leydi dibe kolliti wiide tiagal so o zuzama do wono ko heli wal e janale wal yaabe de ko wakkati joni o jukkoyde an kani beedede jar sebe de sa deende be gonno le sa ha leydi meden dibe ngadi to bonandaji kewdi fewde sukabe kanye roobe le gombe le leydi meden di fa yottare wattude roobe le be dewle ila be jiida dewle de jatti non be kollitir wiide kede kanko noddirte do madame boore bintou fune samay ko yo horejo walde wildaf mal do ko halido hen do faccitan Mohammadou Samaseku
sa en sentiment
en belti fasane bidan jota dul yibbe latibe sababu balliguji di won ko golla ka fa hambe tinno ko heddi ko fanda bidan domi alla bidan domi ballobe minen rewbe e wodbe mum chaami le walde be min bononnama ko heewi min tampi dum fasane hono no biimini bidan hasindini balla fa hambe ballobe tinno bidan andi dum newaki ka bidan domi
sekraba do mbayil netri mi joji modo hello amen bemal ande gal min noddirta face facebook gal ñoomo noddirta minage to hollitawede wakkati jono yiyama dum woni laamu wele se bugule cercle kati le majjundube kollitiwide ko yaata yimbeele jeegom kanye keddile o do ñaw nokku noddirte don jaratu buguttu be kollitiwide sa ƴeewi wakkati jono don ko beedo yimbeel be bantaasu jiija mabbe jeewa ko hollitawede ñaw dum woni kelowo daade mo noddirta minage to kanyu jaati waribe wakkati jono yimbeel gombe tombe be kayfi laamu hollitinde wiide ana yeebi dum non doktorobe gombe tombe be jeebi hono be kaani sawrude beedo yimbeele ñawuji nayi di bangal mobe noddata mina zidu dum won nyaw kelawo daade o kele ko goto haali do hen do facci tango mahmadou samaseku
set malanda commencé maintenant ça fait
o do nyaw fuddi balde jeenay hande gillanden nyande fuf mi den naba sukabe amen duude le gure meden yaade wule so bugu talatare jabbi nda yimbe dido heddike hen alkam sare nda ruudi don goddi sami den woni ko min jidi e docteur o bangal wadde dabare pati dum raba sukabe wobbe don e don ko immini chawrobe yaade sikoro e jitum takitoode sukabe tonbe fade nyaw o yaajude ka ko be jehi ton ko yimbe dido woni ko be jeewi sabi be mbihi kambe be njari won mo nyaw mun tiidi so be nodda be nelabe kay golle mun feewal fi tagal dum woni ko docteur en kulkuro nyela jewtode no worri den min kebbi faamu yo dum nyaw kelo daade non burdo anditirede meningite
intervention qu'on a suivi la meningite
be kolitiide ko yaata milliardu joyi CFA dum anni wattede wakkati jono le laamu motto kanyele laamu tumbuto faabe keba yella hono be pewtirte e wayi non hono be keba fa pewtire dum wono non wattu wondi e waylitirade kawrtal wadi kenya dum won nokku noddirte do CIC betor li ngal do kawrtal wakkati jono be kolitiide e kaaja jamar ndir du watta juude mun kanye koyde mun faabe jeyal hono be kabirte no wattu wondi e waylitirade kede kanko noddirte do Boubacar Sidiki Dembele o kanko laami dum won godo hejo ko haali do hen do facci tango Ousmane Niali Bouli.
Son objectif c'est justement
le ko yida yo beedude yirwere le ciyeje no wawtu wonde waylitrade le golle o anniyaaje tati ngoni he hewre ndiyam en nukkuje faabe kebno be naftoro be pammine torraaji ngondi en wawtu wonde waylitrade hono be kaani wadde du fewde e torraaji wawtu o bida hokka misaluuji danyan gori ndiyan dime awti danyan kesi dime asi dum wallambe e kebal liqi kanye maral kolce nay en nandoremu e mbay tudde ledde bawde wurde en wawtu wonde e waylitrade
a cette nouvelle condition de changement climatique
holitinde witan don walde humnide kabaru metiono wattu wondi e waylitirade kanya fa yottiono ha walu jungorri be koliti wide ho dum wonono iwole debe ngatta so toba debe koliti wide kambe be bombi ko yata nokkule chapan e jagom dum wadi sababu du so iwolde ngari le hitane 2015 le leedi medendi le majjumbe koliti wide don nokkule tawama le malifu e mangal mudu so ana nokkule ngode le saha leedi medendi holitinde wid wala fu dulludo wakkati jono ko le saha leedi ndi be koliti wid wakkati jono be gonde yeltinde le ti goddi kasen faabe jeyal hono be kabirte no wattu wondi e waylitirade kede kanko no dirte Mamadou Adama Diallo ko haalido hen do facci tango Mohamadou Samaseku.
Le cadre national a
nafa golle de bangal leedi men di ana yaha fa tobbe joyi tobbere arandere der yoddum eydare non e leek kabaru rentorade nyamri rawanen min karbiti i wode de laabi temde de chapande jeegom e jeegom dido berde de yo sifa cellal non bangal weltere wakati wudidi tata berne de yo kabaru ndiyam e yite non tobbere kantido goddo dum ana wodi yo kabaru kasaraji i wole de tobbere kabaru transport laabi e mahugol nukuji mawdi dum ana wodi
niveau de notre préoccupation
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
Sakirabe jeyalu don ne le rezo ngaydi en puddiran do banamba do be mi kawrtal fuddi ton kenye le ngal do kawrtal wakkar jono fa pammina jamaare wonde ton no be kani weltirde juude mabbe fa tawe so be bami fa be demi ton dun non mena fu e mbay habude e heeder le laamu banambo fu e mangal mudu le ngal do kawrtal be koliti wiile rewbe nogo yon kanye worbe nogo yon ngari le ngal do kawrtal ko woni faara mudu do fa be girwina wakkati jono o jaagu nayri do bangal mena le laamu banambo o fu e mangal mudu donde be gal mu sadaji dido golleji dun non leedi alma se urute ngardan faado segudobe kolitiwide wakkati jono don to seguto todu hejo wongo fuddi ton wakkati jono faabe jeyal hono jamarnde haani jogirade ton jawlelo muy en no fewiri ngodo hejo be kolitiwide don woni walde noddata Union Européenne de kanyu warta ronda dido gal musaddaji ko yaata yimbeele chapande jaddom dungari hawrtini lengal do kawtal kanngal wadde ton balde tati ko woni faana ngal do kawtal do wakkati jono faabe pammina jama wono haani jogirade jawlelo muy tawe so cogguudi ana buyte ton furdu fati jehen tid allaji ngabbe du so ndia do hunde hebi wadde ton non walde balé société civile gonde to segu kanye e sigaso se urute ngardan faado kuli korodobe kuli tiwide ko yaata milliarduji tati anka CFA fa yaade milioji temede joybe kuli tiwide dum wondi e wattede hitane 2015 fa yotto 2016 dum wonono balé goddi le commune ngaji gondi tondi dido kabaruji be dokki dum kenyen to kuli koroto le majjundube kolitiwide wakkati joni o faabe jeyal hono be paabirto kabaru sariyaji nayi le wote jam e deedere faabe pammina jama o du talkur kaldal e kawral cinninandu le majjundube kolitiwide ngara faaba dum wonono yimbeele gotnaabe gombe tombe sekirabe sembe kabaru yidi min jogino do nyaloma hande o hollitinde wiide kanko do wonno dirtet Ahmed El Fakki o hollitama wiede sariya makko arande do wono wada makkenen o timmi kicci kenya to CPE to le majjum wakkati joni o balde chapande jagom garoje de du sariya wana hani futtede kasen faabe yaw jukoy debe kani wadde fewde e makko bi adama kala ko kalda fu atawa won biira do jogi gonga kala ko gonduda furdu tanyan gondube maada wakkati jono kambe avocat ngabe el fakki bebe kulliti wirsaaji kanko el fakki o janale do won waliyabe to tumbuto o bonnay de do janale o kaybudo janal de jatti non do kullitiri wiide saaji wakkati jono do won tundu ko do to ko tabbe kulliti wi dum o wuti bale hala nane en gonde leleedi meden di ko de tawato cpi to kambe be do avocat ngabe kalda hala wota kambe be jeliki wakkati jono be kulliti wiide jukkoje kande wadde de fewde el fakki de beede wakkati jono sabi de saaji be do yimbel wakkande be gonno le sa haleedi meden di be ngadino ton torraji kewdi nayi dum pewtudi dum wonon roobe kanyi suka fa yottiade wottude roobe de dewle sembe e dole nyaw minazitobe kulliti wiide bangi kasen don leleedi meden di nyaw kelowo daade obe kulliti wiide bangi don le lamu kati o leyi an ka gelle gonde do won le nokku nuddete do wele sebbugo wakati jono yimbe el gombe tombe be kayfi laamo holitinde wiide huncenay di do golleji hore secretaire di won nono kabaru yidi min jogino do bete hande di kafa hande kedde hedade hon non dir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi sido tamani